kesho so hasumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi.
Hello Tron, hey. Baluza, 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 baluza.
Hey, yo Tron.
Ajino wana ma
Ashila.
Ajino
Uyu mungu wetu so hasumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi. Uyu mungu wetu so hasumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi. Haya maisha hayahitaji wivu, wivu hayataki wivu. Haya maisha hayahitaji wivu, wivu weomba kwa Mungu. Sina nyumba, sina gari, hey. Sina mtumba, sina mali, hey.
Kila wambie kijiji solao, hao.
Sina nyumba, sina gari, hey. Sina mtumba, sina mali, hey.
Kila wambie kijiji solao, hao.
Uyu mungu wetu so hasumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi. Uyu mungu wetu so hasumani wewe, akikupa wewe na kesho atanipa mimi.
Hey, yo Tron.
Ajino wana ma Ajino
tungoziwa mbaka lo tungenunua sana, yeah. Mana nina mali nyingi mbaka nina ziza hao mbaka kuitwa doni, nimeminyika sana, yeah. Mana kuna watu walileta madharau, yeah. Asa tunapopati naiti kugonga glasi, shida tuko kule enjoy nasi, yeah. Muda ni wetu maiji, agiza utakavo enjoy. Sitopenda kupati 90 kugonga glasi, shida tupe kule enjoy nasi. Muda ni wetu maiji, agiza utakavo enjoy nasi.
Uyu mungu wetu so hasumani we, akikupa we na kesho atanipa mi. Uyu mungu wetu so hasumani we, akikupa we na kesho atanipa mi.